Namhlanje ngithanda ukuthi ngicobelele into enolangazelo olukhulu ngayo. Into okuyiye ngishukumbisayo, engiphusha ukwenza engikwenzayo. Ngokubona ukhula ebudlelwane noJesu bube ngobunothile obunamandla amakhulu. Angithobe ngubingelele, ngikwamukele futhi enkosini yethu eFresh, engusibalo Pithi wakangema, ongumlomo kaBenny Diamond weChristianity Works. UPaul umpostoli wabhala cishe ingxenye yonke yezincwadi books zeTestamente elisha. Lezo ncwadi namhlanje zize kithi sayincwadi letters ezayibhalelwe amabandla ahlukahlukene. Amanye awo ayiqalwe nguye, amanye ziyisebenza enazo emsebenzini wenkosi. Futhi kuzo zonke lezo ncwadi okuthi ngisho noma ekhuluma kuba inkulumo eqinile njengokuba enza njengokwesibono kwabaseKorinte nabaseGalatiya. Kodwa inhliziyo yakhe ukuba ngumelusi uyayizwa noma ebhala ngokuqinile kanjalo, ngeke ungaqapheli lokho. Futhi nami ngikulowo muzwa kanye womelusi ngawe isihlobo sami, nabaningi abalalela le ngosi yezwi eliFresh eza kuwe iy'nsuku ezisihlanu ngesonto. Ngakho uma ngifunda lamazwi uPaul awabhalela ibandla eKolose, ashukumbisa inhliziyo yami ekujuleni kwayo. KwabaseKolose 1 verse 9 kuya ku-11, ngalokho nathi kusukela osukwini esezwa ngalo, asiyeke ukunikhulekela nokunxusela ukuba nigcwaliswe ngokwazi intando yakhe ngokuhlakanipha konke nokuqonda ngokomoya. Nihambe ngokufanele iNkosi, niyithokozise ngakho konke. Nithele ithelo emsebenzini yonke elungileyo, nikhule kumazini uNkulunkulu, niqinisiwe nokuqiniswa konke ngokwamandla enkazimulo yakhe, kuze kube ngokubekezela konke nokubheka kade ngokujabula. Ngesikhathi sami sanandawonye usungalunye ngeFresh, umkhuleko wami lowo mlalo muhle wale nkulumo eshiwo uPaul umpostoli. Angisho ukuthi futhilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe liFresh namhlanje. Ukuthola i-devotion eFresh nsuku zonke nge-audio ye-WhatsApp, inombolo yethu ongasithinta kuyo ithi 067-706-0077. Kanti futhi ungangena kulama-platform Facebook page yethu ithi Izwi eliFresh. I-app ungayithola ethi Izwi eliFresh, ngena ku-Play Store, App Store, ebese i-downloada, or else ithole i-podcast ngokungena ku-Spotify uthi nje Izwi eliFresh.